here we go.
No, 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 no.
Glory production.
My Lord, I'm a running my system. Me no worry kuba yampanguza. Oh no, when I na mwesikwa. I done man when I na kolera.
Oyoma kolera nze. Oyoma kolera nze. Oyoma kolera nze. Lord, I love you so. Oyoma kolera nze. Oyoma kolera nze. Oyoma kolera nze.
Kati musude ankolere birunji byenjagadde simusabanga konze nalemererwa abeerawo buli kadde kasomi praises nemukambi ye mulokoza abeerawo nga nsiranye singira byennina kyekyo kyennyini omukwano gwe mungi kyekyo kyennyini abeerawo buli mu mbeera tova mu mbeera Yesu wasobola embeera kibola bamusinza misana na kiro olyose batukuuma misana na kiro abeerawo buli mu mbeera tova mu mbeera Yesu wasobola embeera. Kati buli chilo, chilo na misa na mukanisa mbera yo mukama nga mutendereza tubayo nga tumugulumiza hey, hey, chevola ba wembana ye sirina chentia kuba wembana ye buli chimu chichuka anjagala nyo chevola ne wana me take you for the love and the grace that you show me. You came to me, you said me Lord I'm proud because me life was stuck in Adida. Me love you, Lord me praise you. Demorize that man, you are taking us so higher.
Oh, yo, man.